of religion, not now. Yeah. Enensonga eyungu damazika mu Uganda. Bubuli nsonga twogera kusonga semasonga. Uye banansi bakaba abakulu n'abatonga bakaba. Yeah. Abafudde bafudde abakulu n'abatonga bwotudde. Yeah. Oza kimutwalwana katikambuze yefa bakusindikayo musiko otutwalanga abaana katikambuze musajja tukuweki owumule Uganda ya fefena. Amazima ddala si abalondemu abolowooza wamna Uganda si musango twazaalibwa bano Uganda yenyaffe. Yeah, yeah. Kimala kimala ebintu byokola musajja ng'okenderera kulonawo. Kimala kimala na Uganda tulondeyo asingayo kulonawo. Kimala kimala ebintu byokola musajja ng'okenderera kulonawo. Kimala kimala kuwaza korona bwe mudde ludda mweyita bakabona mbwe mutangira korona ate ng'oludda mutisa mundu esente za korona kambuze munywanyi zalagawa enewe eryo kambibekawo amagi ga polisi n'amagi euganda gasuse je ebikolwa bya polisi n'amagi ebyete mubisuse unaona mututanga enswera mututemula ngabwe mwagala. Yeah. Uganda mugifudde dwaniro amasasi mukumatya gasi kati mulesebe Somalia bakuba ebikompola. Kimala kimala ebintu byokola musajja ng'okenderera kulonawo. Kimala kimala na Uganda tulondeyo asingayo kulonawo. Kimala kimala ebintu byokola musajja ng'okenderera kulonawo. Kimala kimala Uganda, let me say, your citizens have become your enemies. Enemies made by your fantasies. Your fantasies made by your greediness. The nation has become your property. Your citizens have become your enemies. Enemies made by your fantasies. Your fantasies made by your greediness. The nation has become your property. Tugendela dela 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 jetswaga muze chimu mwabannunule kwanga fato kudamu maso jude yo jetswaga ebyendalya luno enensonga eyungu damazika mu Uganda. Bubuli nsonga twogera kusonga semasonga. Banansi bakaba abakulu n'abatonga bakaba. Yeah. Abafudde bafudde abakulu n'abatonga bwotudde. Yeah. Oza kimutwalwana katikambuze yefa bakusindikayo musiko otutwalanga abaana katikambuze musajja tukuweki owumule Uganda ya fefena. Amazima ddala si abalondemu abolowooza wamna Uganda si musango twazaalibwa bano Uganda yenyaffe. Yeah, yeah. Kimala kimala ebintu byokola musajja ng'okenderera kulonawo. Kimala kimala na Uganda tulondeyo asingayo kulonawo. Kimala kimala ebintu byokola musajja ng'okenderera kulonawo. Kimala kimala na Uganda tulondeyo asingayo kulonawo.